oluwonvu olengere mukama bwe yatonda kigambo kya mukama ky'obutonde kibulire enjiri mu batonde ate eby'eggulu bwe biba biyaka isaana n'ekiro byonna biraga obukulu bwe mukama w'eggulu eyabikola tumbi mucireyo ofulume ebweru tunulate munyenyeze yatekeyo mubanga okakase mukama bwe yawunda ate eminyonyi weliba byebasa obudde nobukya byonna biraga obukulu bwe mukama w'eggulu eyabikola Chiwongu bweyatesa Ebele esulo tuchimeyo Emika emirunji nobutebe Ebyona byomu kama yeyatonda Ate emikere Webiba byebasa Mubundo mwekuba Ugena viraga Obukuru bwe Mukama w'eggulu eyabikola Tono tono kwenka Sikonyo siru kwa tanemfu kwezo Ate biomu nyanja bia kutenda Ate zikasida Sanguzi chimbala Eyo kumbarama Ugena viraga Obukuru kwe Mukama wekure ya bikona Yanda viraga Chukira, era webaze, omutonzi we.